download music on Solar Desktop site.
Kunyoza na guru wana guru la zinzanga nida jindi wempa huwe maleva watu ndibo safana kuma ndikarazi huwa inde zinkarajira kuma ngarigu ngateke rango jirigu mane kanizo sayamba mile mariga mirane ningofuna tibwele lani feo.
Site.
I don't know what you're doing.